min tawa na menani endere nokkure telnde hadde kolanga lanaji piroji toynan tawa solar dari ele hudoli godon kanko Abubakar mitedo koccho konda go o jabbiti min gam batte yewtan deming dum saabi ko onati do filla ko dartu latol balgol enda
e to nide na hore balu
mi fudana latol bal ille me de wodi duubi jeddi den tekke wattete le sese tuo wade balure nimbe no latta dum fedde latol bal de puddumi hawjade min e hore am wadinde ko indi termi AS Arsenal
AS Arsenal ne samata
gam batte fati golla makko latol bal gol wata don saabi kanko koccho konda go o wi o mo handi hebenede gollitirde kanye beydinede anda
muna bukata talle
miden tefa balla yaade to toggoje ko latata bal baluje pade latirde kam fu e soufle ko fofirte yaade darapoji mi dana walirede harto ekintino latol bal don mi lato nyenyujo der jewobe latol bal
je me besoin a ça
il onate les réseaux ji di endan bawde makko holla o wadi darje sanne kanko koccho konda go on endan hewbe yidi mo gan gollangal latol bal heybe du kondan nato wi eley fedde makko de endan hono Rachid Boukar yena face der ko war nati e der fedde latol bal de koccho konda go de
dana zoni kuma nati
ko garmi nati de der fedde de e kintino on e hore nu gantawa fu no be gana fedde de non de wodiri nimbe e latobe bal ben e ko emu don soni e kintino on wala no bonto e amin fu miden andi ko latol bal gol wela wakati fu saido o bonti to amin wiide min tokka lawongol jogade gol wadde feynde ni do jangayi alla e latol bal gol na Niger andi
wataran saboda balu Niger za ta samu
hakune yidde hunde e raf tawrede bawde ko wattode latol bal e leydi men Niger do enda dum wonno sakulla skab ummatore hebbe be leydi Niger koccho konda go e hore mudun dum won ko tawa tomun kanko e suka magolato bal fedde wetende FC Wadata do tawa